Mr. Speaker, the President of the United States.
Sida uu sameeyay sanadkii 2017-ka, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo fadhi wada jir ah oo Kongreska uu yeelanayo talaadada bari ah. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa la filayaa inuu si weyn uga dhex muuqdo khudbadda Trump marka la eego dadaalada maamulkiisa uu wado ee lagu dhexdhexaadinayo wada xaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda.
I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war.
Waxaan raadinaynaa nabad, ma raadinayno inaan galno dagaal 10 sano ah oo aan markaasi ciyaar galno. Nabad ayaan rabnaa. Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu Kongreska u gudbiyo mowqifkiisa ku aadan dagaalka Israa'iil iyo Hamas iyo mustaqbalka Gaza. Inta lagu guda jiro shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, 4 Febraayo Trump waxa uu soo jeediyay in Mareykanka u beddelo Gaza, Riviyeeraha Bariga Dhexe.
The United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs.
Mareykanku waa inuu yeesho dhulkaasi. Horumar ayuu gaarayaa isla markaana shaqooyin kumanaan ah ayaa abuurmaya. Waa wax wanaagsan. Inta lagu guda jiro khudbadiisa Kongreska, falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale filaya in Trump uu ka hadli doono sababta ka dambeysa in Mareykanka uu canshuuro ku soo rogo wadamada kale. Shannon Bow O'Brien waa bare ka tirsan jaamacadda Texas ee magaalada Austin, waxayna dhigtaa waaxda dowladda. Waxaa qadka Skype-ka VOA-da ugu sheegtay.
I believe in his view, he believes that if he imposes tariffs, it's going to cause a rise in prices.
Waxaan aaminsanahay aragtidiisa inuu aaminsan yahay in haddii uu soo rogo canshuuraha ay sababi doonto kor u kaca qiimaha, taasina ay keenayso in warshaduhu ay ku soo noqdaan Mareykanka si ay uga fogaadaan canshuurahaasi. Trump ayaa sidoo kale iska fogeeyay qaar ka mid ah dhaleeceynta maamulkiisa loo jeediyay ee ku aadan xawaaraha iyo baaxadda dadaalada ay ugu jirto dhimista qarashaadka dowladda iyo dhimista wax isdabamarinta iyo qasaarinta qarashaadka aan loo baahnayn iyadoo la dhimayo shaqaalaha dowladda. Waa kan mar kale Shannon O'Brien.
I think he's going to talk about it as a cost saving measure.
Waxa ila tahay inuu uga hadli doono arrinkaasi sida tallaabo lagu yareynayo qarashaadka dowladda. Waxaan aaminsanahay inuu ka hadli doono sida ay u wanaagsan tahay ee ay wax u socdaan. Senator Alyssa Slotkin oo hore u ahaan jirtay falanqeeyaha hay'adda CIA-da ka tirsan ayaa loo doortay inay dimuqraadiga jawaabtooda ee khudbadda madaxweyne Trump jeediso. Falanqeeya O'Brien waxay qabtaa in dadka Mareykanka ay u badan tahay inay kala socdaan tabinta tooska ee bogagga internetka iyo baraha bulshada. Jawaabta Senator Slotkin iyo weliba khudbadda dhammaystiran ee Trump ee habeenka talaadada iyagoo maalinta labaadna lagu soo celcelin doono hadalladooda oo goos goos ah.